şey diyeceğim zengemen.
Falpa en faya karrasa karayo.
Ese música está sahip.
Cengenayo. Fayaman.
Rap guru
DJ Zengerman.
Iwe Jezabel upezeka na pateo. Ugulisa paseo ya malavu mutaneo. Mix na panado monga ndiwe raneo. Mako mamuchapeo uvipanga good girl. Na kukwila red handed. Bize patepo mendo mumpepo. Pamwamba patepo chopping na neba. Chopping ma vegetable. Manje suza tawa ni kumanga na makepo. Nikanghala pa nyumba usandu kanghunda. Nikatoka po nikazizi pa mtunda. Ugulisa kapunda pa market yungo punda. Kasitisha Shangazo siya na mbeu mumunda.
Bakulala, 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 bakulala. Let me switch you up, let me switch you up. Today I'll switch you up, switch you up, switch you, switch you up. Let me switch you up, let me switch you up. Today I'll switch you up, switch you up, switch you, switch you up. Hey!
Uoneka hambo monga sister kuroma. Koko matumi sango twako na tusoma. Nikachoka po na voipa umavoma. Iwe ndiwe disaster human papiloma. Manjelelo ndine bim salabim. Na kupezekeza elo uone kabim. Fireman asi wa juju in the team.
I need no liar around my empire.
Bakulala, 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 bakulala.
Puri gone monga 6 o'clock. Vipondo vene wambo konda visa kuja na folk. We know you all about the money and you talk the talk. You ni advice chesi ni kucha provoke. Maybe why me lila pari kusiriza blog. Kutumi sango tue wayamba tuwa nipasa mashok. Pa Facebook vanyama javango kuchita poku. Nanga why kukatindu sufa kako maloko. Maybe unyamule break cause you moving too fast. Nowadays namba kangi wano kuchita trusty. Girlfriend those days tenze tighty tighty. Manje ise nowadays ni mafighty fighty.
Tenze tighty tighty tighty. Tighty, tighty, tighty. Tenze connected, monga zes koma lighty. Koma na wadesti, mankala na mafighty. Ndaba iwe unasanduka kazi zimu nighty. Wachoka kuu, this late past two. Na sisizo sangarakana, vampire you. Ndiwe kuruku, bama kambaba ntule. Lokaleza, I won't hesitate to fire you.
Bakulala, 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 bakulala. Bakulala, 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 bakulala. Let me switch you up.
Primeira última demanda, o DJ Zengerman está fudido, mano.